nawantiri joyi yamden jabbori min taji chapane tatidande studio kalangu ketini don kibaruji modde fulfulde Omar Hamado Masinaji Ayuba Mustafa ender ko kibaruji meden en kala e wiide kenga non woni ko porkiler cour d'appel to sudu sariyaji noddi tirte nyamay o tabintini e hollude nimbe ko diwtugol bi anoma doggidol e horejo leedi meden kidde basu mamet dum gonganum ko watto nimbe ujunaji nay kambe woni ko doggoy wuroji muden warde bankilare hakkunde balde didi min gartana on domu yewtere min pindina hande yartana en nato en dan wala kori jam hirtiyamo yerno kalirnode e der ko e kibaruji mede dum woni procureur general mo cour d'appel gallu nyame dum woni sudu sariato sariaji noddi titte dom of noddi kenga hokkude hokkobe habaruji atalata noni e famtinde nimbe ko gonga non biyanobe nana doggidol filla horejo leedi meden kiddon Bazou Mohamed kanyum waddi ko Salisu Saibi oni o famtini e wiide ko hunde non ko lati dun tabintinama gonga non der jemma sappo e jeetati warande sappo e jeenay lewru October be bi hanon horejo leedi meden jippinado Bazou Mohamed kambe koreje mudu e domo be dun e defano be dun be dun woni be nangama hano wurtagol do morde hano gollirde horejo leydi ononni e hantode ndongo fuude e ndender leydi meden Niger ko fotondirde e kette na woldeji natu akude durobe remobe faato dum wadi waru hore e barminde nimbe chaka jeddije didi woldeji didi kan en woni ko ngadi nder wuro koygol commune modon dun sabbi beni ko ardibe hawzu ton ngadi yilaru e tindinde nimbe Hajji Abibe Seyni mere mo koygol nani ko Ibrahim Hasoumi
ko wadano der commune amin on gada mun jeddidi mun wadi yeni amma idun wodi ho yirnan gan yonki fu duway goto nawnake may gari koygolo noddi kam wi hebi habargo far yeni min jehi min ceway no dun wadiri min tawi sukagon fiya nauna imoloktorore min tawi sogeji hesebe momargu wakati ko dottibe yeni no wonno tefa hakkilo fukkingo warta jahakai sukabe wurogom burtake jehi to tuudi fulbe kinni no bula min cojjiti kasen ko min nani habaru on ko hisa tuudi sappo joyi kam bula jangore den prefet e jama aremu be gari to min jehi sengoji diddin fu min podi hakkiloji mabbe min e ela Allah wadda min hakkilo fukkingo de leydi men di
en jatana to endandere wuro bankilare ko lasi laso e jeenay leru October bittido non pelle murtube kokki balde didi wuroji tawadi filagu bankilare ngum kanjum wadi ko mbien ko watto jom en galleji kemi jeddo chapande jeddo kam en goni ko feroy warde ko ummoto nimbe ujunaji nayo kacha ami secrétaire général mo préfecture bankilare nani ko wi Issoufou Illewat
la nuit du 29
nanga noga e jena yago waranja lewru October dubi ngaydi e noga e tati himbe wuro ingis wuro gongo sobirde yade lettugal bankilare e wuroji gon kambe peri gari bankilare dundo bandiji nati der wuroji mabbe di dun wadi be dildi e gari bankilare worebe kawjibe hawju departement on hokki himbe perobe nokkuto be jotto kenga kan won nyaloma didabum fa hare yande jeego on lasara croix rouge kan he pelle gon ko windi inde himbe perobe ibe da joon en baale keme jeddo e sappo gadobe himbe ujinaagi tato e keme jeetati e jeetatu kambe goni perube hakkune balle didi
salaman 48
en gartan do en der sayi to biiten do lokoloji la soji tati e joy ko sarusi kawjinaado filla jandeji mo sayi on tawda chapande joy e jeddi tan woni goddi no golla der majji gam batte ala rafke jorande enago tawado der nokkuje den don kettine nane ko biyetedo Musa Beydu Hassan ardi da sarus kawjina da filla jandeji sayi wi bandi min Fati Amadou
au niveau de l'inspection de
Saïd. L'inspection Moussaï, Mingalana jangirde lokol chapande jeego e joyi amma ngam fi rafideena ko der majji jangirde lokol chapande joyi e jeddi kan wonno golla denne nanga joni jangirde lokol jeetati kam mabba ngam fi rafideena ko fi odo memi Saïd ngam wuroji gondi far kerol wuro Jalajo fu mabbama hano der wuro Chanchargu pogoji debere gati loho gidde seno ballari jangirdo lokkol tawa der wuroji di fu galano golla amma janginobe jarama der jangirde lokkol gondino golla diran tabbintinay be der jangirden do sabi hana hunnon ko dumoto gam minen gatti gokka mosola hebo do fi on do
le climat sera favorable
to enda bi en belle yara hitande hikande ana sarus kawjina do filla jandeji pamari on der region tilaberi hebi nyibanede ana jangirde lekkoloji dudde yaade to ballirobe mojjon kanjum wadi ko bi en do enda ni sarusiji kawjina do jandeji jeetati tawado on lekkoloji sappo e jeegon kambe nyageji kaw en woni ko keba nyiba kettinene ne ko biyetedo idi labo kawjina do jandeji pamari mo belle yarawi hasan momi
Nous avons eu pour cette année 16
hikka min kebi kala suuji jamani gonaade no gade der jangirde lokkolde enden ka en sapte jeego kala suuji din enden min cendidi caka jangirde amin jeetati den kala suuji amin jeenay tawadi der jangirde lokkol joygom ka en du mu'ina min nyibanaama nyageje joy nay gan jangobe ben e worre gan janginobe ben enden kala suuji sappo e jeegom din no cendirani jeegom der lokkol rut winditan to cukabe feroybe tawte no janga lokol chateau tati jikamat didi zigaga didi balleyar quartier go'o centre go'o agum kandu classe goto classeuji kiddi mojjinaade dindu mojjinaama faano wodiri dum woni dimma classeuji dimin kebe hikka e concert
on a eu de la part de concern
nani bi en jatana tendan kiro zerin de région agadez to biten yaade yeso gollal utal albaccene wadoyta to endan der o département kanjum wadi ko bi en wado be gal demal fi on suuli dun en gambatte ale mabbal keri leede dun kanjum wadi ni ko bi en do enda Mohamed Alagayfat ardido fedde ano wado be golle dem albaccene warta dande yaade ardibe haju kanjum e CDAO mabbi tanabe di keri gambe keba wadde luma ko mabbe Ahmed Fella yottidema
albasa inshallah
deni lam do jabbi do yago nogay lewru fu himbe no puddan no uta albacce den hune worre kamin godi jote mun mabbol keri di ko wonno mabbi minen eela horebe men keba labi lobbi burtordi gan CDAO firta keri gondino mabbi di gan talkaabe keba gada muraduji mabbe no handiri do fi yahu warta lumobe hakkune Nigeria Ghana be ne Côte d'Ivoire gan don min jarata albacce den minen jingana ardibe nangube do fi demal gal wadiri no wodiri amma handen ko keri di no mabbi neddo fu ko hidi ni woni keri dim pirti gan himbe keba gada lumaku mabbe no wodiri gan demal albacce wada woda
bisa seyda albasa
asawe jabbido woni ko dum wadi batu nyalande itanande leede adunaru gan durwi didde e nyawu bosaji kari di noni kanjum wadi ko mbiyen sarus kawjina do filla e durngol mo departement mo tesawa hebi alama ngu nyaw bosaji kari di jilotodi der gallure den dun sabbi bini ko be ngatta dande yaade e jomme bosaji di ngara tufude bosaji mo docteur Mati Ibrahim nani ko wi Ilya Mumin
Nyaw kutuji kariidi wangi der wuro tesawa dudal maggi do fu gala jomiraabe he majji nyawgun hebeti to nogay e jeetati lewru septembre gomnati itti nyalane gan kutuji din gadane kural ko di kisinte nyawgun hikka min kebi safareji ko wadante kutuji din non ko hana ceede yoba ko deni kuturu dun wadanama kural gal foto mayru no hoje ko hollata du wadanama kural gal baadu ngati suka dun wadidan hoyirna neddo jogo kuturu karinu dungata neddo gon to jomun saida sodi safare ko burta ujinagi sappo denne himbe gada hilnare sanne ummoda daro kisna hore ma kam
agami diga kai ya himagani
en cioccetani faande nder region Agadez tokeng atalata capanɗe tati e go lewru Octobre woni ko dum jojjini hano fedde region hawjinde filla cigilaki durwo tefo labbi ko lawal soji didi e nayabal general de brigade Ibra Blama gouverneur region Agadez latido kanko en ardido nde fedde o wino wakkati non mo dun sembindinta ar filla jonde jam hakkunde bibbe leydi Niger Anise Karim yottidema
Nous avons beaucoup insisté là-dessus.
Min tittinkinake do majjum ko watta e lawol gol enden ni batugo lato batu duru wasudude endam caka himbe leydi dun tugo dum do ko wawi waddi dum andal leydi Niger hebta maral hore mo duro tefude takubahi kidu no fina tawa himbe leydi Niger no dum sabe miden gatta dane yaade e lamibe tubal ardibe dina pelle rewbe ummatore ardibe orde sogeji region agades be endam ko watta neddo amin fu duro wattude jungo batugo endan wadangu do endan agades woda gasa wada jam ese himbe agades beedu mido watta dani jaboro werbe be endan wudiri
et marqué du sceau de la réussite.
Nani mbiya en jada e yewtere meden pinilon bi en duubi majjum jeegom ni ko rafke jorande nagu no tawa der commune mo wala ma region Tillaberi kanjum wadi ko mbien bibbe wuro njojjini ano njojjini labi ko watta tawe noy jonde mu latirto e kebi wadirde golle mu Habibu Garba bandimi yehino ton
illa duubi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum fuɗɗi iɗum ummina hakkilloji nder département mo Walam gollal waɗi hooreɓe ɓe joɗɗini laabi denaku ɓiɓɓe wuroɓen deno e are maɓɓe Omar Hammadou hoorejo jon en motoje ko ƴoƴo himɓe nder wuro gon
wakkati rafi keƴoron hakkillo fukkingu fukki ladde nden enden yahataku himɓe gala dum no beltu fa yotti ɗum joɗɗini laabi reggude nokkure worre ngam natuɗo ladde nden enden fuu wartata jam e sehu de waraka tetati na barmini ɗum haɗi waɗɗade motoje yiilo himɓe joɗi wakkati gala ko gaɗa nden gaɗa mum Allah dan himɓe ko yirna a daidaita o enden kan en sappo e joyi gadda ummatore amin de enden hokka nder mum himɓe nafake wala to min mbawa yehude nder huɓere den yaasi mayre ni no min
burtata
deni waɗi ɓiɓɓe wuroɓe Walam ɓe bowti ɗum hannden nden ɓe kawjorto ko e maɓɓe Allah e yewtereji pindinol koɓe gonɗeɓe gaɗani Saley Bawna laamiɗo Walam
ɓe laatake tiɓɓe ñireɓe hana kulkulal noon de laamu haali ɗum iɓe kettino de wi'ama patrino woodi wala burtutoɗo jemma sayni kekkorɗo de heɓama du andeto no waɗi ditte hen de min kollitiɓe du iɓe jaɓa minen ɗo zermaganda min gala mangu becce baw yomum no woodi jawdi noon hollata ko kanno
guɗɗo
ko watta ɗisa ɗarma warira e hoyirnam waɗi ɓe gaɗana nokkuje to demal kaliji gatte ɗum ɗo ngam wallugo ɓiɓɓe wuroɓen hawtade himɓe wuroji sappo e jeetati ɓe rafi hakkillo fukkingo riwɓe nder wuroji mum'en maire Abdoulkarim Moussa
gollal gotal ngal ndermu min mbawi heɓude ko nafa jama'are kan woni demal dabbune warde ceeɗugal endan ngam ndungu duuɓi cakitiɗi ɗi endan wala hoolare ɗum saabi ko ummatore de endan ni kamɓe hemre ɓe endan jaran yeeso e gollude kaliji maɓɓe ɗi endan deni du ɗum yaari yeeso ni endan woɓɓe gaɗam ɓeydo he maɓɓe lebbi tati gaɗam de neɗɗo warti ɗo endan nder luuɓe amin ɗe endan hi anan hoore mum golle gaɗaɗe
rewɓe wuro Walam kamɓen do ɓe gonɓe gaɗa bawɗe maɓɓe fuu ɗum do ko watta ɓe ballotira nani ko Maria Karimu fantini
himɓe lakani nongudirde noon laatade inno goto baaba goto ɗum watta ko himɓe do woni fuu tiɗanta ɗum en minen wonɓe ɗen huɓeeri jaawi heɓude habaruji lobbi denni de min keɓiɗi sei min pekkida ɗin jama'aare ɗen kamɓe du ɓe darano ko'e maɓɓe ɓe ita kulkulol fuu heɓerkanbinara
bawɗe e sembe ko ɓiɓɓe wuroɓɓe gonno jogi ko waɗi ɗum woni jermaganda wala janɗo
ɗo wonto kibaruji meɗen tilie ɗengal fulfulde dombalaga Asumane China e Ayuba Mustapha gonnoɗo dow masinaji joni wala fo ko mbawɗen wiide sana ndomom Muttari Alhaji Mahamadou wadda ko ɗengal hawsankore yamde joyi mintaji lasoji ɗiɗi e joyi kirtanta jam hirta kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati ɗiɗi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on joɓata fey ɓuɗu so ɗum ƴarake laabi joyi nden joɓoto ɓuuɗi tati e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do Play Store.